continuing with some few things that we have been discussing. New Creation Church is a unique church. Let me call it, is a unique local body of believers.
It is unique.
Because each, though we are one in the body,
kwa sababu ingawaje tu moja katika mwili,
but each local body is unique.
Lakini kila kanisa la nyumbani
in the way they express themselves,
kwa njia wanavyojieleza,
in the way they do their things,
kwa njia wanavyofanya mambo yao,
in the way they apply the word of God in their lives,
kwa njia vile wao tena neno la Mungu maishani mwao.
So I choose to believe,
nachagua kuamini
kwa hiyo, New Creation Local Church,
kwamba kanisa la nyumbani la kiumbe kipya,
is a unique church,
ni la kipekee.
Thank you for your enthusiasm.
Asante kwa kuchangamka kwenu.
In other words,
kwa maneno mengine,
if you are not a member of this congregation,
kama wewe sio mshiriki wa kusanyiko hili,
you won't say amen.
Hautasema amina.
But if you are new creation,
lakini kama wewe ni kiumbe kipya,
you will say amen.
Utasema amina.
Because new creation does not comprise the building.
Kwa sababu kiumbe kipya sio jengo.
I may be speaking prophetically.
Naweza kuwa nazungumza kinabii,
to put some uniqueness in your life.
Weka upekee fulani ndani ya maisha yenu.
If you are not unique,
kama wewe si wa kipekee,
just receive it by faith that you are unique.
Ipokee tu kwa imani kwamba wewe ni wa kipekee.
Because faith is calling those things that be not as though they are.
Kwa sababu imani ni kuitia yale mambo ambayo hayupo kana kwamba yapo.
Romans chapter 4 verse 17.
Nalinde 17.
We call those things that be not as though they are.
Tunaviitia vile ambavyo havipo kana kwamba vipo.
But because I know,
lakini kwa sababu najua,
the essence of the vision of new creation,
maana ya maono ya kiumbe kipya,
I believe,
amini,
and I know,
na najua,
that this local body of Christ,
mwili huu wa nyumbani wa Kristo,
has a uniqueness,
una upekee.
It has some values,
una dhamana,
that it adds into the corporate body of Christ.
Unaongeza kwa mwili mzima wa Kristo.
Ama ya creation
is the shirika wa kiumbe kipya ni nyumbani kwao.
Put your hands down.
Weka mkono.
How many here will say, I have bought, or rather I believe in the vision of the new creation ministry.
Wangapi hapo mtasema naamini katika maono ya huduma ya kiumbe kipya?
I just told you you are unique.
Nimewaambia
and you add value to the body.
Labda
ongeza kwa maana just looking at me.
Ameniangalia tu.
You're not agreeing with me.
Hamkubaliani na mimi.
So you stay.
Kwa hivyo nini kaeni?
We will see.
Tutaona.
Amen.
Amen.
Hallelujah. We add value.
Tunaongeza udhamani.
We've been talking about the apostolic and the prophetic foundation this ministry has been laid on.
Tumekuwa tukizungumzia kuhusu msingi wa kiutume na kinabia ambao huduma hii imekuwa.
And we saw that prophetic, or rather apostolic, is not a title but rather it's a function that has an anointing.
Tukaona kwamba kinabia au kiutume sio hadhi bali ni upako.
In other words, apostolic is not just a name.
Kiutume tu sio jina.
It's a function.
Ni utendaji.
And in that function,
na katika huo utendaji,
it carries with itself,
unabeba ndani yake,
the ability,
uweza,
to accomplish certain things in the body of Christ,
wa kutimiza mambo fulani katika mwili wa Kristo.
Amen.
Amina.
And therefore,
na kwa hivyo,
if apostolic is a function,
kama kiutume ni utendaji,
therefore everything that has the foundation,
hivyo basi kila kitu ambacho kina
foundation as apostolic,
kama wa kitume,
will bring results that are apostolic,
kitaleta matokeo ambayo ni ya kitume,
including the sons and the daughters that will be birthed out of that ministry,
tukijumuisha wana na mabinti ambao watazaliwa katika hiyo.
In other words,
kwa maneno mengine,
the apostolic anointing flows in every member of this congregation.
Upako wa kitume unatirika kwa kila mshirika wa kusanyiko hili.
But you know what?
Lakini najua nini?
You have to get a revelation of that and choose to walk that way.
Lazima upate ufunuo wa hiyo na uchague kuenenda huko.
As you heard, is not, you can either take it as a title,
unayachukua kama hadhi,
or you can appropriate it as a function and an anointing.
Ama uchukue kama utendaji na upako.
And when you appropriate it as a function and an anointing,
na unapochukua kama upako na utendaji,
then you can be able to exercise,
unaweza kutendeza,
the rights,
haki,
that are found in that anointing.
Zinazopatikana ndani ya huo upako.
You see, because of that anointing,
kwa sababu ya huo upako,
which is the anointing that lays foundation,
ambao ni upako na
establishes,
unaimarisha,
plans,
unaanzisha,
equips,
unatia vifaa,
exalts,
unainua,
reaches out,
unafikia,
installs,
unaweka,
lays foundation,
unaweka msingi.
That anointing can flow
within
a given local church.
Ndani ya mwili wa kanisa
and the local church individually
na kanisa la nyumbani kwa
kibinafsi to enjoy the fruits,
itaanza kufurahia matunda
of that anointing
ya huo upako.
In your business,
katika biashara yako,
you can enjoy that anointing. In your home,
katika nyumbani,
you can enjoy that anointing. In your education,
katika
you can enjoy that anointing. In every area,
kwa kila eneo,
that any believer,
ambao kila muumini,
that has hooked up with that anointing, they can begin to walk in that apostolic.
Wanaweza kutembea katika huo utume.
On every sphere,
kwa kila eneo,
including the marketplace.
Kuisha hata mahali pa sokoni.
When you realize
unapogundua
and embrace
na kukumbatia
the anointing within a ministry,
upako katika huduma,
that anointing with that ministry,
upako katika huduma hiyo,
disregarding where you are in your life,
isipojalisha unapotoka hapo maisha,
can catapult you to the place where you are supposed to be in your destiny.
Unaweza kuelekeza mahali ambapo unapaswa kuwa katika upeo wako.
But you choose to.
Lakini lazima uchague.
You have to choose to.
Lazima uchague.
You have to accept it.
Lazima ukubali.
You have to embrace it.
Lazima ukumbatie.
You have to recognize it.
Lazima ujue.
You have to know it.
Lazima ujue.
You see, they say where you don't realize and understand the purpose of a thing, there's a tendency of abusing that thing.
Wanasema wakati haujui maana ya kitu kile ama kusudi lake unakitumia vibaya.
So if you don't understand,
kwa hivyo kama hauelewi
your purpose of being in this local congregation,
kusudi lako la kuwa katika,
you have a tendency of not enjoying the benefits that are given within the local church,
basi unaweza kukosa kufurahia baraka ambazo zimetolewa katika kanisa.
There is a tendency of you not appropriating,
kuna ule kusudi wa kutopata
the blessings,
baraka,
that are freely bestowed to you,
ambazo zimepewa kwako kikamilifu.
Do you know?
Je, unajua?
You can function in your business apostolically.
Unaweza tena katika biashara yako kitume.
Do you know you can function in your area and sphere of organization?
Unajua unaweza tenda katika maeneo ama mahali pa mashirika,
school education,
shule, elimu,
any area that you are occupying as a child of God,
kama mtoto wa Mungu,
you have within you the ability,
ndani yako una uwezo,
to put the rubber stamp of the one who sent you and who called you,
wa kuweka muhuri wa aliyekutuma na aliyekuita.
The scripture says in Ephesians, we were called out.
Maandiko yanasema katika Efeso tuliitwa.
We are the called ones out.
Sisi ni walioitwa.
The ecclesia.
Ecclesia.
The church.
Kanisa.
Called out.
Lililoitwa.
Separated.
Limetengwa.
And if you are called out,
na kama umeitwa,
don't you think the one who called you has a reason to why he called?
Je, haufikiri aliyekuita na sababu kwa nini alikuita?
Don't you think it is good if we realize and understand why he called us. And then know what we can do with what he called. What he has given to us after he called us. That is what apostolic is. We are here to put in placement the function of the anointed one with his anointing on the earth. We are here to put the rubber stamp of the master on everything that we do.
Juu ya kila kitu tufanyacho.
If you are a businessman,
kama wewe ni mwanabiashara,
or businesswoman,
ama mwanamke mwanabiashara,
you carry within you the ability,
unabeba ndani yako
wewe foundation,
kwa kuweka misingi.
And if you are in this church,
na kama uko katika kanisa hili,
there's an anointing that is on you.
Kuna upako ulio juu yako.
And if it's not on you yet,
na kama hauko juu yako bado,
find out why.
Pata kujua ni kwa nini.
Because I believe with all my heart.
Sababu naamini na moyo wangu wote.
And I will tell you the reason why I believe with all my heart.
Na nitakwambia sababu kwa nini naamini na moyo wangu wote.
God and me agreed on one thing.
Mungu na mimi tulikubaliana kwa
this church,
kwamba kanisa hili,
and anybody that will come in this church,
na yote atakayekuja katika kanisa hili,
they will prosper,
watafanikiwa,
they will succeed,
watafaulu,
they will fulfill their destiny,
watatimiza peo zao,
they will not be poor,
hawatakuwa maskini.
I have it written down.
Nimeiandika mahali.
The day God spoke to me,
siku Mungu aliyenenea,
because I had refused to establish this congregation here.
Nilikuwa nimekataa.
Why? Because I had done it before.
Kwa sababu nilikuwa nimefanya hivi awali.
And I have seen the characteristics of believers.
Na nimeona tabia za waumini.
They act like goats rather than acting like sheep.
Wanatenda kama mbuzi wala watendi kama kondoo.
They sound like sheep.
Wao wanasikika kama kondoo.
They bay like sheep.
Wao wanatoa sauti kama kondoo.
They eat like sheep.
Wanakula kama kondoo.
But they act like a goat.
Lakini wanatenda kama mbuzi.
But I declared in the name of Jesus, not in this congregation.
Natangaza katika jina la Yesu, si katika kukutana.
Because you are going to succeed.
Kwa sababu mtafanikiwa.
You are going to prosper.
Utafaulu.
You are going to be all that God has called you to be.
Utakuwa
and to do.
Mungu amekupa.
You are going to kiss your destiny.
Utabusu upeo.
You will not die.
Hautakufa.
Until you have fulfilled your purpose.
Hadi umetimiza kusudi lako.
You will not.
Hautakufa.
You will not die.
Hautakufa.
Your children will not beg for bread.
Watoto wako hawa.
Even when the world is going haywire.
Hata wakati ulimwengu.
We are connected to the wire.
Sisi tumeunganishwa kwa wire.
The source of our life.
Chanzo cha maisha yetu.
In Jesus name.
Katika jina la Yesu.
So you forget about your troubles.
Wewe sahau kuhusu shida zako.
And begin to look at the source.
Na uanze kuangalia chanzo.
Who is the one who called?
Nani aliyekuita?
Are you listening to me?
Unanisikiza?
Are you listening to me?
Unanisikiza?
Now, are you understanding what I'm saying?
Sasa mnaelewa ninachozungumzia?
You know, I speak words here and people take me.
Mimi nazungumza maneno hapa.
This is a young man.
Watu wanafikiri huyu ni kijana.
Born in Bungoma.
Amezaliwa Bungoma.
In the bush.
Katika kichaka.
Close to the bananas.
Amekaribia mandizi.
Let me tell you this, I ate bananas, but I'm not banana.
Nilikula mandizi lakini mimi sio ndizi.
Are you listening to me?
Unanisikiza?
I might have eaten some bananas, but my head is sharp.
Naweza kuwa nilikula
mandizi. Because I have the mind of Christ.
Mimi ni mwerevu kwa sababu nina
mawazo. Let me tell you this.
Acha nikwambie.
You can never
always
be limited by anything.
Wekewa mipaka na chochote.
When you understand,
wakati unaelewa
the purpose of the one who called you.
Kusudi la aliyekuita.
He says you are called out.
Nasema umeitwa.
And he says this ecclesia.
Anasema ecclesia hii
within the local church.
katika kanisa la nyumbani.
And the entire body of
na mwili mzima wa Kristo
is supposed to be laid on the foundation of apostolic and
inapaswa kuwekewa msingi juu ya kiutume na
kinabii. There has to be a reason.
Lazima kuwe na sababu.
And we saw this reason.
Tunaona hii sababu
hizi. The foundation of a thing is very important.
Kwamba msingi wa kitu ni muhimu sana.
In everything that you do.
Katika kila kitu.
The way you lay the foundation
unavyoweka
is important.
Ni muhimu.
How you lay your foundation determines the future.
Huo msingi unategemea
of what you're building.
Siku za usoni wa kile unajenga juu yake.
That's why in this local church,
ndio maana katika kanisa hili la nyumbani,
the word of God,
neno la Mungu,
is paramount above everything.
Ni muhimu juu
ya true worship.
Kuabudu kwa
kweli is paramount above everything.
Ya kila kitu.
Now, next week I'll be dealing with the values of new creation.
Juma lijalo nitakuwa nikishughulikia dhamana wa kiumbe kipya.
The values of what?
Wani,
new creation. We have the vision here.
Tuna maono ndiyo.
But there are things that are within the new creation church.
Lakini
that cause this church to function.
Tuna mambo ambayo katika kanisa hili linalofanya litende.
And that's where the anointing that is apostolic is expressed through.
Na hapo ndipo upako wa kiutume unaelezwa kupitia.
Are you listening?
Unasikiza?
Are you listening to me?
Unanisikiza?
So, we can never
kwa hatuwezi kamwe
grow above and beyond the foundation that is laid.
Hatuwezi tukakuwa juu zaidi ya msingi ambao umewekwa.
I will tell you why.
Nitakwambia kwa nini.
If the foundation is wrong,
kama msingi una makosa.
For example,
kwa mfano,
in building,
katika ujenzi,
you can never build,
hawezi ukajenga
a 4 stories or 5 stories. A good example is here in Nakuru.
Mfano mzuri ni hapa Nakuru.
I had that written on the newspaper. Nakuru, the sinking city.
Nakuru,
oh, what did they say?
Ni mji wa mawe. Ama walisema nini?
What did they say?
Walisema nini?
The sinking city.
Mji wa mawe.
And they were showing all the big story buildings that are coming up.
Majengo makubwa ambayo yanatokea.
And they are building these buildings on volcanoes.
Na wanajenga mijengo hii juu ya volcano.
I don't want to put you in a sitaki muogope sana. Msiogope. Msiogope hata kidogo. Don't fear at all.
Usiogope kamwe.
Amen.
Amen.
Now, based on the environment,
sasa tukijua
they say Nakuru,
nasema Nakuru
is built on the bottom, on the belly,
imejengwa hapa juu juu,
volcanic activity underground, within the underground.
Shughuli za kivolcano kule chini.
If you study geography, you will know how the Rift Valley was created.
Bonde la Ufa lilitengenezwa.
We have crater, what do you call it? Menengai crater here.
Tuna Menengai crater.
We have Longonot.
Tuna Longonot.
We have other small craters.
Tuna craters zingine ndogo ndogo.
So, this here could be a subsidiary.
Kwa hivyo hii inaweza kuwa hapa ni chanzo.
Event, a subsidiary, they are called geographical event.
Inaitwa hapa kijiografia ni mahali pa kutokea.
So because it may be event of Longonot.
Inaweza kuwa ni mahali pa
kutokea. Because Longonot seems to be the biggest or crater is the biggest.
Ni kubwa.
Crater is the biggest.
Crater ndio kubwa.
So one of them must have been maybe a subsidiary.
Moja hapo ndio inasemekana kuwa chanzo.
Now within this valley,
katika bonde hili,
you can only build,
unaweza ukajenga tu,
up to a certain level of building.
Kufikia kiwango fulani cha mjengo.
We have an engineer here.
Na mhandisi hapa.
Mr. Ngunjiri.
Bwana Ngunjiri.
Is that true?
Ni kweli.
It's true. So, which means if you build,
inamaanisha ukijenga
higher than a certain number of stories,
juu zaidi ya kiwango cha mawe fulani,
you are going to have an encounter with the seismic forces.
Sasa utakutana na hiyo misukumo.
That is where you find the movement of ground, because even as we are sitting down here,
hapa ndipo unakutana na misonga ya ardhi hapo.
There is some activities that are taking place within this valley.
Kuna shughuli ambayo inatendeka katika bonde.
Hey. Oh, okay. Okay. When you see your chair moving, don't think it's
ukiona kitu kikisonga usifikiri ni.
No, there is actually some activity.
Hasa kuna shughuli hasa.
And when you build,
na unapojenga, You have to lay those rocks and stones and pillars under steel. And if you have only put the steel and the engineer has given you this, the enough for three stories, you cannot build four or five or six or seven stories.
Na kama umeweshaweka chuma na mhandisi amekwambia ujenge hadi ghorofa la tatu, hawezi ukasidi uende la nne, la tano ama la sita.
Why?
Kwa nini?
Because the weight on the building,
kwa sababu uzito wa mjengo,
will cause the foundation,
utasababisha msingi,
to succumb to the pressure and the weight.
Kuweza kuambatana na msukumo na uzito.
Are you listening to me?
Unasikiza?
Are you listening to me?
Unasikiza?
Now, within this city,
katika mji huu,
you cannot go a certain height.
Hauwezi enda zaidi.
Why? Because number one,
kwa sababu kwanza,
tectonically,
teknolojia,
kulingana na yani vile utembeaji wa ardhi, it is out.
Iko nje.
Then according to the engineers,
alafu kulingana na wahandisi,
you cannot do it.
Hawezi ukajenga.
Are you listening to me?
Nasikiza.
You cannot do it.
Hawezi ukajenga.
But there's one thing.
Lakini kuna jambo limoja.
About the kingdom of God.
Kuhusu ufalme wa Mungu.
About we as the church.
Kuhusu sisi kama kanisa.
The foundation.
Msingi.
That we have been laid on.
Ambao tumewekwa juu yake.
You can go as higher as you can.
Unaweza kwenda juu.
You are not limited.
Haujawekwa mipaka.
The only limit.
Kizuizi chochote.
Is ourselves.
Ama chapekeni sisi wenyewe.
We have been built on a foundation.
Tumejengwa juu ya msingi.
The writer of Hebrews says.
Mwandishi wa Ibrania anasema.
It is unshakable.
Hauwezi ukatikisika.
It cannot be moved.
Hauwezi ukasongezwa.
By either the natural
process. Misukumo ya asili,
neither can it be moved,
wala haiwezi
by the spiritual process,
na misukumo ya kiroho.
2,000 years ago,
miaka 2000 iliyopita,
it was tried and tested, and it is still standing until today.
Na bado nasimama hadi leo.
It takes a revelation,
inagharimu ufunuo,
for you to understand,
wako kuelewa,
that you are not in the body,
kwamba haupo ndani ya mwili,
for a short range,
kwa kipindi.
You are in the body,
uko kwenye mwili,
for a long range,
kwa kipindi kirefu.
And you better begin to plan your life,
na afadhali uanze kupanga maisha yako,
for the long haul,
kwa barabara ndefu.
Because you are here,
kwa sababu uko hapa,
to leave a mark,
kuacha alama.
You are here to cause the world to turn upside down.
Uko hapa kugeuza ulimwengu chini juu.
You can never,
hauwezi,
turn the world upside down.
Geuza ulimwengu juu chini.
Until you are turned upside down.
Hadi wewe umegeuzwa juu chini.
The things that will cause you to begin to understand
how
God wants to move in the face of the earth through you as a church
is by
understanding your apostolic authority on the earth.
Because Jesus,
from the day God,
kuanzia siku ya kwanza,
as he is speaking about the kingdom,
na anaponena kuhusu ufalme,
he is speaking about an establishment of his rulership and leadership on the earth.
Anazungumzia kuhusu umarisaji wake wa utawala wake na mamlaka.
That's why he establishes a government of 12.
Ndio maana anaimarisha serikali ya
12. And he calls them apostles.
Na akawaita mitume.
Why?
Kwa nini?
Because he already knew,
kwa sababu tayari alijua,
that if he was going to accomplish the will of the Father,
kwamba kama atatimiza makusudi ya Baba.
And you see, the will of the Father was not being accomplished by him dying on the cross.
Mapenzi ya Baba hakuatimizwa kwake kufa msalabani.
It was going to be accomplished also,
yalikuwa yatimizwa pia,
extension
kwa kuendelea,
of his purpose of coming,
kwa kusudi lake la kuja,
kupitia
wewe na mimi.
So Jesus dying was on the process of fulfilling and restoring you and I back to the place of our dominion. The place of authority through the apostolic establishment on the earth. Why will Jesus tell his disciples?
Aliwaambia wanafunzi wake
to wait.
Wangoje.
They receive the power.
Wapokee nguvu.
You see, that's one of the characteristics of apostolic.
Hiyo ndio moja ya tabia za kitume.
The baptism of the Holy Spirit.
Ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Are you listening to me?
Nasikiza.
You can never have apostolic and you don't have the Holy Spirit.
Hawezi kuwa na kiutume na hauna Roho Mtakatifu.
Because it will not work.
Kwa sababu haitafanya kazi.
Are you listening to me?
Nanisikiza.
Why would he tell him wait?
Kwa nini awaambie ngojeni?
As he's telling them, he says now, go ye.
Anaambia sasa enendeni.
Do you know that word go ye?
Unajua hilo neno enendeni?
And then you hear the word he sent them.
Alafu unasikia neno aliwatuma.
Those are apostolic statements.
Hiyo ni misemo ya kiutume.
So to every believer,
kwa hivyo kwa kila muumini,
he has an anointing.
Ana upako
of go ye,
wa enendeni.
Every believer, every child of God,
kila muumini, kila
when you give your life to Jesus,
unapompa Yesu maisha
yako, and you confess him as your Lord and Savior,
na umkiri kama Bwana na
Mwokozi wako, in that package of salvation,
katika kifurushi hicho cha wokovu,
there's a package called send one.
Kuna kifurushi kinaitwa umetuma.
Go ye,
enendeni.
Whether you like it or not,
upende usipende,
you may recognize it or you may not.
Unaweza itambua au kosa.
But once you recognize,
lakini mara tu unatambua,
and you begin to appropriate it,
na unaanza kuitendeza,
then you begin to enjoy,
basi unaanza kufurahia,
and to tap into the fullness of why you exist,
na kuingia katika utimilifu wa kwa nini unaishi.
Let's go to our outline.
Tuende kwa jarida.
Last week we saw that we are to perfect and mature the body.
Juma lilopita tuliona kwamba lazima tukamilishe na tukomaze mwili.
The work of the ministry to bring saints to do the work of the ministry.
Kazi kuwaleta watakatifu kufanya kazi za huduma.
As apostolic we are to edify and build the body.
Kama kiutume tunapaswa kuinua na kujenga mwili.
As apostolic we are to bring saints in the unity of faith according to Ephesians chapter 4.
Kama kiutume tunapaswa kuwaleta watakatifu katika umoja wa imani kulingana na Waefeso 4.
We are supposed to bring them to the knowledge of the Son of God into a perfect man.
Tunapaswa kuwaleta katika ufahamu wa mwana wa Mungu katika ukamilifu.
In other words,
kwa maneno mengine,
there is a perfection that God wants to come in your life.
Kuna ukamilifu ambao Mungu angependa kuanzisha.
And listen to me carefully.
Na unisikize kwa makini.
I don't mean that you are perfect.
Simaanishi kwamba wewe ni mkamilifu.
I don't mean that you will be perfect.
Simaanishi kwamba utakuwa mkamilifu.
But as you grow,
lakini unapokuwa,
in the word of God,
katika neno la Mungu,
as you daily look at the perfect law of liberty,
unapoangalia kila siku katika sheria huu,
so are you made free.
Hivyo ndivyo unavyofanywa kuwa huru.
The word of God is a mirror.
Neno la Mungu ni kioo.
It's just like when you go and look on the mirror.
Ni kama tu unapoenda kutizama kwenye kioo.
You may have some imperfects on your face.
Unaweza kuwa na mambo ambayo si mema usoni mwako.
Or whatever you are wearing or whatever.
Especially the ladies. You
ama
know the ladies.
Unava, the ladies
wadada.
like looking at the mirror.
Wadada
everyone.
Kutizama kioo.
As a matter of fact, right now there are some of them that have a mirror in their past.
Sasa hivi kuna wangine ambao wana vioo kwenye mikoba yao.
And I apologize very much because my vision is
kwa sababu maono yangu ni
to put a mirror for you in this big
kuweka vioo katika,
because I know you love mirrors.
Kwa sababu najua mnapenda vioo.
Thank you for your enthusiasm.
Asanteni kwa
kutazama. It's going to wait longer now. Now, my goal is to put a mirror there, a big one. In front where the sink is, and then on the back there, even when you are walking towards the door,
there will
be one there. So when you walk like this, you are well rounded up. So you won't have any problem. They love the mirror. I will say the mirror was created for women. Thank God for that man who discovered the mirror. Thank you for your enthusiasm, ladies.
You
should
say
amen. And maybe next week you will get your mirror. But now, we'll wait. Now, why do we have a mirror?
Kwa nini tuna kioo?
Is to correct,
ni kusahihisha,
to change,
kubadilisha,
to reveal,
kuweza kuangalia tena.
What else does a mirror do?
Kioo kinafanya nini kingine?
Talk to me, church. Hey,
nizungumzie ni
kama mtumiangi nini?
You don't use.
I don't expect much from men, but ladies, you at least you should contribute.
Lakini wadada angalau mchangie.
What does a mirror do?
Kioo hufanya nini?
Huh? To adjust.
Uweza kurekebisha.
Huh? Reflect.
Kung'aa.
Huh? It also shows you something that you could not see by yourself, isn't it?
Inakuonesha kitu ambacho.
For example, can you see your kisogo?
Kwa mfano, unaweza ona kisogo chako?
Can you do it?
Unaweza fanya hivyo?
Huh? If you have something on your back,
kama una kitu kwenye mguu, unaweza ukakiona?
You can't see.
Hauwezi ukakiona.
But when you stand before a mirror,
lakini ukisimama mbele ya kioo,
and you do like this, na
ufanye hivi,
you see your back,
unaona
mguu wako, you see your kisogo.
Unaona kisogo
chako. That's why sometimes they have a mirror this side and this side. So this one reflects what's on the. If you go to kinyozi, they have that. Kinyozi have that, isn't it?
Kinyozi wana.
Why?
Kwa nini?
Because the mirror,
kwa sababu kioo,
reveals to you,
hukuonyesha,
how you look.
Jinsi unavyoonekana.
Because unless somebody else sees you,
sababu ile tu mtu mwingine akuone,
and looks at you,
na kuangalie,
and identifies a speck or something on your body,
na aone wa,
or on your face,
kitu kwenye uso wako,
or see yourself,
hawezi ukajiona mwenyewe.
I don't care how much gololi you have,
sijali una macho vipi,
you can look at yourself,
unaweza jiangalia.
I'm trying to see my nose.
Najaribu kuangalia.
You can.
Hawezi.
Unless you are a cartoon where you remove your eyes and then you turn your eye and you look at yourself.
Pengine uwe kibonzo utoe macho yako na ujiangalie.
But I know that you don't have a spring in your eye that will bring your eye and then you.
Najua
even if you do that to yourself, you run away from yourself.
Hauna spring ya kutoa macho yako hata ukifanya hivyo utajitorokea mwenyewe.
But you know what?
Lakini unajua,
the mirror is a reflection of how we look.
Wa jinsi tulivyo.
And it helps us
na inatusaidia
to remove unwanted things on our bodies.
Kutoa mambo ambayo hayatakikani.
Or on our face.
Ama katika nyuso zetu.
That's why after you've eaten sukuma wiki or githeri.
Baada ya kula sukuma wiki ama githeri.
It's good you rinse your teeth.
Ni vizuri
or
sana.
Or
uweza unyuza, wash meno yako ama kinywa chako. Sawa.
Before you go to smile before other people.
Kabla uende kuwatabasamia watu wengine.
Otherwise, you will think people are, you are funny
kama sahibu, utafikiri unachekesha
on what you are saying.
Kile ambacho unasema ni cha
ucheshi. And instead you yourself have become a figure of what?
Umbe ni wewe, umekuwa chombo.
Of being laughed.
Na kuchekelewa.
Asa unaona majamaa wamecheka. You think it's what you're saying.
Unafikiri ni kile ambacho unakisema. Kumbe ni
sukuma wiki na githeri ambayo imebaki huko.
The githeri that remains.
But good manners is you tell that person, hey, okay. Now listen.
Sasa sikiza.
It is a reflection of unwanted.
Ni mngao.
It reveals you something that is not wanted. Something that is not supposed to be there. Something that you need to add on.
Ambacho unapaswa kuongeza.
To correct.
Kusahihisha.
Are you listening to me?
Unasikiza?
If your hair is not right.
Kama nywele yako hayuko sawa.
The lady will go and then will do.
Dada anaenda alafu anafanya hivi.
I see it in my house. That's why I'm doing this.
Na kiti kwa nyumba yangu ndio maana nasema hivi.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
Okay. And then you look.
Unaangalia.
Look at the shoe.
Unaangalia kiatu.
Look at yourself.
Unajiangalia.
And then you see you have inspected yourself.
Unaona umeshajiangalia.
The mirror helps you.
Kioo kinakusaidia
to look presentable.
Kujiangalia vema.
Right?
Sivyo.
Right? It helps you to look presentable.
Inakusaidia uonekane nadhifu.
Otherwise, if you look, don't look presentable,
kama
or you don't check yourself in the mirror,
ama or
on the mirror, you'll be passing somewhere.
Utakuna pita mahali watu wanashangaa.
Why? Because you did not inspect yourself.
Kwa sababu haukujiangalia.
A mirror is a good inspector.
Kioo ni mwangalizi mwema.
A mirror is a good instructor.
Kioo ni mkufunzi mzuri.
It instructs you without a voice.
Inakushauri bila sauti.
It inspects you.
Inakuangalia.
But you know what?
Lakini najua nini?
The mirror cannot force you to change.
Hakiwezi kulazimisha.
What you see.
Ubadilishe unachoona.
The mirror only shows you.
Kioo kuonesha tu.
What needs to be corrected.
Yili ambazo kinapaswa kurekebishwa.
What needs to be changed.
Kinachostahili kubadilishwa.
What needs to be removed and what needs to be added.
Kuondolewa na kinachostahili
kuondolewa. But the choice of that.
Lakini chaguo la hiyo.
Is yours.
Ni lako.
So if you walk out.
Na hivyo kama ukitoka nje.
And there's imperfection.
Na haujakamilika.
You have no scapegoat.
Hauna lawama yoyote.
Because a voiceless object.
Kwa sababu chombo ambacho hakina sauti.
Already instructed you. That means you have nobody to blame.
Tayari kilisha kushauri. Hauna mtu wa kumlaumu.
It is an instructor.
Ni mwagizaji.
It will instruct you. This is what is on you.
Kwamba hiki. Ndiko kiko na wewe.
What are you going to do about it?
Utafanya nini kukihusu?
What are you going to do about it?
Utafanya nini kukihusu?
Are you going to change?
Je, utabadilisha?
Or are you going to leave it there?
Ama utakiwacha pale?
You see, the word of God,
neno la Mungu,
is likened as unto a mirror.
Kimefananishwa na kioo.
And a ministry that is built on apostolic will always bring the knowledge of the word of God to the people.
Na huduma ambayo imejengwa juu ya kiutume italeta kila mahali ufahamu wa Mungu kwa watu.
So that the man of God.
Kwa nini hili watu wa Mungu?
Can be perfect.
Waweze kuwa wakamilifu.
The man of God can be complete.
Waweze kukamilika.
Hosea said,
Hosea inasema,
my people
watu wangu
perish
wanaangamia
for lack of knowledge
kwa kukosa maarifa.
And as a local church
na kama kanisa la nyumbani,
the knowledge of the word of God
maarifa ya neno la Mungu
is able to bring an understanding
unaweza kuleta kuelewa.
To where it can produce wisdom.
Mahala ambapo inaweza kutoa mahekima.
On your daily walk.
Katika mtembeo wako wa kila siku.
The word of God.
Neno la Mungu.
Can never change.
Haliwezi kubadilisha.
So as a mirror.
Kwa hivyo kama kioo.
The mirror will not change.
Kioo hakitabadilisha.
Day in, day out.
Siku nenda, siku rudi.
You go.
Unaenda.
You find the mirror.
Unapata kioo.
Another one coming. If you move in one house. And
katika nyumba moja kuna kioo.
You can move in some houses. You find their mirrors there.
Unaenda na katika nyumba zingine.
Already met. You are renting or.
Unakodisha ama.
If somebody else comes, they will find the mirror.
Mungina akija anapata kioo pale.
It will not change.
Hakitabadilisha.
And guess. Let me know. Listen to this.
Sikizeni hii.
Mirror will always give one message.
Kioo kitatoa ujumbe mmoja kila mara.
The truth.
Ukweli.
The mirror will never lie.
It will never tell you something that is not there. It will not even try to trick you. No.
La.
Doesn't it sound like the word of God? But the choice of the transformation that takes place in an individual life is dependent on how you appropriate the truth that you see on that mirror.
Chaguo ambao italeta mageuzi katika mtu mumini inategemea leo utakavyoona ukweli katika
kioo. We can live together.
Tunaweza tukaishi pamoja.
Walk together.
Tutembee pamoja.
Fellowship together.
Tushirikiane pamoja.
But as long as
lakini punde tu
as an individual
kama mtu binafsi
you don't appropriate the word of God.
Hautendi neno la Mungu.
In reflection to what it reveals to you.
Kwa mng'ao wa kila mmoja inakufunulia.
Others will progress.
Wengine wataendelea.
And others will digress.
Na wengine watarudi nyuma.
Others will go up.
Wengine wataenda juu.
And others will remain stagnant. And then somebody will say,
alafu mtu anasema,
who cast you?
Nani alikulaani?
Nobody cast you.
Hakuna aliyekulaani.
You are the actor of your own life.
Wewe ndiye mtengenezaji.
You are the captain of your own ship.
Wewe ndiye nahodha wa meli.
When you know the truth,
ukijua ukweli,
the scripture says,
maandiko yanasema,
it is the truth that you know,
ukweli unajua,
that will make you free,
ambao utakufanya uwe huru.
It is not the truth the other person knows.
Sio ukweli ambao mtu mwingine anaujua.
That's why you can never.
You mean how is?
Let me tell you this.
Acha nieleze.
You will not have
hautapata
a platform
jukwaa
to use anybody as a scapegoat.
Kutumia mtu yote kama lawama
in this ministry,
katika huduma hii,
in this church,
katika kanisa hili.
Because if there's anything that we do in this ministry,
kwa sababu kama kuna kitu ambacho
tunafanya,
tunafunza neno kwa
sababu, and we teach you the truth,
na tunafunza ukweli,
we correct you openly,
tunakusaidia
hadharani. He who corrects you,
kwa sababu yeye akurekebisha,
and gives you direction,
na anakupatia mwelekeo,
that's the person who loves you.
Wewe ni mtu akupendaye.
So when an instruction is given,
wakati maagizo yanatolewa,
it's up to you,
ni juu yako,
to choose,
uchague,
to obey,
kutii,
or disobey,
ama ukose kutii.
Do you know,
unajua,
the Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
is a gentleman,
yeye ni mungwana.
As much as the word of God,
kama vile neno la Mungu,
is spoken,
inazungumzwa,
which becomes the fuel that the Holy Spirit that uses to do that which is supposed to be done,
ambapo inafanyika mafuta ambapo Roho Mtakatifu hutumia kufanya kile ambacho kinapaswa kufanywa.
God, or rather the Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
will never force you,
hatawahi kulazimisha,
to obey the word,
kutii neno.
Never.
Kamwe hatawahi.
Once you know the truth,
ukijua tu kweli,
he will never force you,
hatawahi kulazimisha.
When you have the word,
wakati unajua neno,
he will never force you,
hatawahi kulazimu.
The Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
will only show you,
atakuonesha tu
the truth,
ukweli.
But the appropriation of that truth,
lakini utendaji wa ukweli huo,
is your choice,
ni chaguo lako.
That's why he has given us a free will,
ndio maana ametupatia uhuru.
He cannot force you,
hawezi akakulazimisha
to change,
kubadilika.
He only reveals you,
yeye kukufunulia, to
you and shows you the way,
na kukuonesha
njia za kubadilika. And he shows you the benefit,
na anakuonesha faida za mabadiliko.
He shows you what you will walk in when you change,
kile ambacho utatembea kwacho unapobadilika.